Stori za watu niko show you piga stori zako. Wona dani niko underdressed juni meva half coat. Sai wengi wanaomba kili yangu ingekuwa na subtitles na road to success inakuanga always under construction. So niko in good terms na Mungu na yeo ni papasho. Nilikuwa natumwa duka nikiwa mtoi na unanifaa sana. Mwenye duka likuwa na smile juni likuwa na stama. Kindness wanaona kipofu na usikizo na kiziwi. Nataka nione faa na raukia passport gigiri sababu nina goals in life but wanazishika kao rigi. Niliambua shoka ndogo wangusha kubwa mti na kifo tu ndo ineza tibu upumbavu. Bado niko na bidile ya mchwa, sijui kandio zinanikula kichwa. Na si plan kuacha walimu soon, wengi hawatatichiwa. Mabenti watadichiwa, before walikisiwa. Hakuna haja haraka, unless unafuata nzi. Baba aliniambia kaa chini, nikufunze kipindi. Jua inaipanga muna, na skeja ilipa deni. Nililani yo leso nusu, jua likuwa mekalia kreti. Na ma hiccups, zile za sun. Wengi hawatakuachilia wakati utasota. Hata ndevu yako ikishika moto wengine wataiota. Ati ni siwai still maganda ni pill na moso. Nisi try ku reinvent the wheel, nirudishe sufuria na kile niliomba kupikia. Nina roundi ndogo leo, watu wangu walaikipia. My fans are ready to die, wananiimbia adisia. Sikudanganyi ready to die, city na wapandisia. Mama aliniambia chamchembi, chamchendi, go ganda. Na mso mama, atimo tomorrow gi ayu, bogada. Soli wacha kuni assume, nikechitinde adu mtum. Na product ya ulimi yangu, inauzwa Khartoum. Nukweli Mungu alishindwa kuchora zebra, the rest ikawa punda. Usi advertise shida zako, hakuna mtu atazibaye. Na wala utazibaye watazieka FB, na watajidaye. Unangangana kumpenda adui, rafiki umshuguliki. Na wengi wa asa ni make sense only April 1st, wezu walika kwangu hivi karibuni. Na nikiwalika nafunga bafu, losidunge kifungu kwa sabuni. Natoka Islando, wa ujua ability za waone. Believe me, sofa set na fridge itatoshea kwa pochi. Na watapita na smile, jirani ata why not. So opportunity ugonga mlango, temptation uivunja. Na wezi umwa na tumbo, ukiswalo pride yako.
Ayer, 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 ayer,